Speaker Parliament Anita Munga yongedde okakasanga Parliament bw'ejja okukubaganya ebirowoozo ku bikwekweto by'okusengula abasuubuzi mu bifo we bakolera bisaanikidde eggwanga lino. Kino kiriira omubaka mu Parliament owa Munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujju Nganda okujjukiza Speaker ku kisuubizo kye yali yakola amutuula Parliament olwa Ssembayo nti ensonga eno yali yakuteekebwa ku lukangaga lw'ebyo ebinaakubaganyizibwako ebirowoozo mu Parliament lunaku olwaleero. Ssemujju ategeezezza nti ebikwekweto bino buli lukya byongera kusensera bitundu eby'enjawulo mu Kampala n'emirirwano, ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu era nga biviiriddeko abantu bangi ddala okufiirwa ebintu byabwe olw'engeri ey'obukambwe abamenya ebifo we bakolera gye beeyisaamu. Kati mukwanukula Speaker Anita Among ategeezezza nti Parliament ekyalindiridde alipoota okuva eri Minisita wa Kampala ku nsonga eno era agambye nti alipoota eno bw'enajja ensonga eno egenda kuteekebwa ku lukangaga luno era ekubaganyizibweko ebirowoozo.